It's when you're away. Yeah. Bomba y chuvera en la machine, candy, la cubela. Ahogenye kumuturangirira ngabonye kuhera nzavuga usina byawe mana kubaye wowe wera nzarambura amaboko yanje yombi mbivuge kuko wera uri mana itari bayani amahanga yose avuge gitari
Tuli limbi sinadzawe.